Nah, it's fine. DJ Matu me on the beat. Ah, so what? Dalu Gwendrot.
Nah.
Ah, Dalu Gwendrot.
Songo visa bata bero tumburungo sina bogies. Ufyo shika sura mtanga nono fazi bonchis. Chancera mabasa boy, nindita mahosis. Wadisa murena chiri mzimu ni chidoshi. Wamukesa performera masekurita royal. Orungi sarubaji wa mingwenda ushemba. Bani nyera na kocha katheral koton zrrr. Ni offside inga zonofa refrachiri prrrr. Nova no di wera nteo rivu wa jimeni. Zwinenda ku amba asutore ndi enemy. Nishumi sabarwaze no tomanga slay mama. Natangeliela zwingina ka Henrik no tobamba. Nada na treke madore tosi kazi flopo ni tangozi. Ziva zwino zava muya treke zano ni masozi. Nina vibe za kutoho maybe ngoni vama ngoni. Ninga mu bishopo tutu hodhito kakisa ngoni. Joshi na kingi za bewe tiziroshi. Na hoza vara chanelo nanzwa buti tizikoni. Todi seza kachiboni na dobandosho na goni. So mda chuza za madha kane challenge tizi opi. No survivor zipamba huka diba na bubamba. Bokul fellow kati perform a gigina songo tamba. No relate sabade chera nfura rani bamba. Na matreka ni chagapa hukwe jiwas nenda amba. Mapungo ndudi tanganeza zeni doba lit. Kechila racha chodi nona na ushi positive. Esha skis vichipiri.
Pa kuitani po mapiri.
Ane ako toda ya zwanda kasele lokishin. Batone ninga siva dise kai track. Bachena case yo vere vejela kegu. Beinu dobe biwa zombie kila kapu. Uteka ninga chama wrong ten iwe watu. Na papiti ndi shanduka mwita jibi cause I'm killing. Utomo wa mapuma muromoni when I'm spitting. Zili wazo viva arahoya nezikishi. Mbafuza bafunze vo mancha I'm just kidding. Kezi zipova game iti ono iova. Chevare ndi bomo I do bomo. Aninga don't stop akana ndi drunk ali soba. Ndi mani gani zwino bafitu nendi neya mboma. Hey rap as 11 na burukiri hepo masongwa mbarajo babanya bingi runika dera bake gu zino yo sadiki mafunzi voni ritanga mrao bani pa 50 K as me ufino renga my father was rich congrats bafana hey on the win for you mic ndi chipiga cha speech nitzura ndiko pancha ngazo na jege yo jega nda swikaba kukumuwa sa zirao za rabeka wonani kore ambisa ngazo neke zo venda marango iri neke dotonga komba la venda hey. Alina peace ili makepisi majita jihosta jifodo lipika peace ufi jinkono buya ofu wa piti matinoto nyimbo ya bana oto chupiti nikompere chipiti na chisevo nichipeza nise follow moka zero. Usa dofi godo liti sa zwebo style chabwa chinkati maybe go marriage girl. I'm here to stay in the landlord. Bom rapa ni commence ando buona nga tempo. I knew something was wrong onga maniga ndi chibona easy S ya korengi sa Avon. The F so chambambeza na bafetu nga rap. Rosia na samano arivu una gap. Shit. Ya zaona.